Majama, tuheshimu matanga, mengi sumu. Aya, na kombo yangu, wamboka namba kuji hapa tukisonganga.
Jo, Daniel.
Sinjo walo piga tamasha kwa matanga. Whiskey na mixi wana changa. Kuchuta tempa dona mwokia kwa gwarana. Na kijipa backstage tutapata tukikazana.
Disco, matanga.
Jo,
disco,
ati nasemaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.
Disco, matanga.
Jo,
disco,
ati nasemaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.
Enti ni mademu na mamori wanachoma. Sitake jua vile wanachoma. Gazeti yangu ndio naona mkisoma. Naisikue hapo munapanga kunipona. Chela wama, misi nanga chuki. Usijifanya mtamu na utangu nyuki. Bash ni official na tunepiga bila suti. Hapa tabia mbaya wote wanatoa chuki. John, John, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth, say ah ah ah.
Tumetokia kwa ngero, tunakatia mangiaswa mangero. Tunapatia na shoulder to lean on. Wakitupatia mavodo magino. Wengine wako sad, wengine wana pretend. Wamefanya matanga ikeka weekend. Wamedunga nika wanaenda klabu. Kwa disco madanga unaweza ona majabu. Politician anakuja kudanganya kwa matanga. Na pesa wananchi ya kizuba na marasa za wa mama. Watashame, watashame. Jaribu ni kuheshimu. Disco matanga.
Disco, matanga.
Jo,
disco,
ati nasemaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.
Disco, matanga.
Jo,
disco,
ati nasemaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama. Naishi life imeja na favor. I give thanks to Jah, it's my pleasure. Tukiwa jana mwingine ntapenda. Status ma updates tukidarana. Wild bass managalis mtokiaga kwa scene look bado waga safi. Shati white alafu blue para safi. Blink wa shingo tagani nimetoka wa safi. Kaki, maf, easy skanking. Top shot agato zote mukwa top ranking. All them galem says me them wanting. Na squaggy sufi always got something. Itani wana sufi beat moja tunairarua. Kiwasha ndoya tunaikamua. Harufu ni mbaya tusha nyamba. 4W00 sindo namba.
Waga na insist miss dilangati. Na mixingi whisky na ratish. Mini bingi missi dancingi kwa party. Jushingo ime freeze saizo chini ni mambati. Baby squeeze ya tumezo ya mashashtu. Miuna ni kumbuka primoni kichomia staff room. Umewesa utapewa vile unadaibu. Mina irowesa mbake inapitisha curfew. Hawa toto ananjua. Litoka Gislando makoto sikapungua. Na iyo jaba bino goro itanua. Mini Batman na karoroni kambua.
Disco, matanga.
Jo,
disco,
ati nasemaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.
Disco, matanga.
Jo,
disco,
ati nasemaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.
Mamzinga, mamzinga ni maflash na tapika. Staki jopa tikap, cheki na chachisha. Oya josioni wapishwe. Ni sambili, sisikia rufia dishi. Na unacheka na nani gade. Kama kali jo hakuna we kuja na keg. Hauna magwado, Kade kini kiasi tunaibatiza zakayo. Upenda mademu wana kaka beti kialo. Beti na kupenda reza swear bila bible. Red room na makandol. Check in mekafunga na fungwa iji na bundles.
Disco, matanga.
Jo,
disco,
ati nasemaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.
Disco, matanga.
Jo,
disco,
ati nasemaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.